So that boy first made a weed, him about said some real shit, nigga. Bumbo cry.
Paniki kwa mulia ushinda ta ukivaa nguo za kushindia amtaki kutuona mbele kwa nwenze tu mnatakaje tulikotoka tulimwagio maji ya marage mnatumbia mabaya kwa nisi tuliwafanyaji tumekoswa na vibaka mnaomba tonga litukabe na kuna vitu mnavifanya bana amfanyi poa kwa mawazo yenu mnazani mnanikomoa kila nkianzisha penzi mnapanga kulibomboa au mnataka Yesu arudi anikute bado sijaoa
oneane huruma Unguzeni hujuma Wakora ututege menye mtawa Koneane huruma Unguzeni hujuma Wakora ututege menye mtawa
Ukizani unariko mwa mimi Yuma kura wengi usowejua Usomba pige goti chini Wakusome dua Man. Alhamdulillah mungu na shukuru Pumzi unanipa silipi ushuru Nipate nikose swezi kufuru Suru meni umba tembo na sio kunguru yeah, Sina uoga Mini majo sipo ninyo atanioga Na wakijisumu wakuniroga Watapoteza muda kama lomta hiri shoga Binadamu wana Eti endo kakupa upofu Na yupo adharani anasema kuwa uyaone Binadamu wana Binadamu bwana anaweza kukupa matibabu na kwenye dua zake anakuombea kwa Mungu usipone Binadamu bwana hey
Koneane huruma Unguzeni hujuma Wakora ututegemeane mtaua Koneane huruma Unguzeni hujuma Wakora ututegemeane mtaua
Kileta ubigi na kuleta upaki Usintishe uchawi mimo nye illuminati Binadamu wana mambo ya kiwaki Unezo kangoka meno waka kuletea mswaki Wakusimama na mi, wate walika Leo na shanga ngombo maskini ya meza Kinchukia mi, mochukia mta Nongo jani feli niko pare nimika
Koneane huruma Unguzeni hujuma Wakora tutenye Koneane huruma Unguzeni hujuma Wakora tutegemeane mtaua
Konde boy call me number one Number one It's Konde Muse Worldwide
Yo, we gotta share this message To everyone on this world Let's go.